You are now listening to a Sombats production.
Bali nimetembea, ila sitamwona kama we. Warembo nishawaona, ila bado umewazidi ma. Napenda zako tabia, heshima na busara ulionayo, ila zidisha ma. Usijeka kichuna kidonda cha mapenzi. Kuchejua kuchemua, wendo huwa langu milele siku zote, wendo pendo langu. Ila tulia, vumilia, wa ulofanilio na mpenzi. Tulia, vumilia, ah, so maneno na kupenda na nataka nishi nawe. Wana so urembo, tabia zako ndo zafanya nipagawe. So maneno na kupenda na nataka nishi nawe. Wana so urembo, tabia zako ndo zafanya nipagawe.
I need your love girl, siwezi sema bye. Hold my hand tight, you know you're my life. Never make you cry, I wanna make you smile. Never make you sad, I wanna make you mine. To be my baby mom, umenishika roho na penzi lako charm. Let me call you queen, baby call me king. Baby let me in, then let me sing, king.
So maneno, na kupenda na nataka nishi nawe. Wala so urembo, tabia zako ndo zafanya nipagawe. So maneno, na kupenda na nataka nishi nawe. Wala so urembo, tabia zako ndo zafanya nipagawe.
Na kutaka da, na kupenda ma. Nataka ishi na waswe that on my life ma. Sababu ya ulofa, usije kanitenga. Ila ni amini iko siku itamea. Zako ni nazo fikra, mina hadi kusha. Wenye wivu nao, ebu tupe pishe. Ni kuwakilishe, my one and only boo. Yeah, I love you, this one is for you, ha.
Now listening to a Sombats production.